How low can you go? Chimica change the tempo. I'm a bad boy like boy Alinko. How low can you go? Chimica change the tempo. I'm a bad boy like boy Alinko.
It's kinda like somebody. Live my life, I'm like this. Shorty, they show me magic. Never seen a girl where they move like this.
Bamba, iti bembe, kuzika goma kwenda na shika mapembe. Mini mamba, wao kenge, vile nda kuchimba kama vile jembe. Malonga yuko, ama tuende so, muda wa shosho. Malonga yuko, palala na kuonga dalala ukinyo pombe zangu jiandae kwenda kulala ketombe zikimala kifeni cha uchwara la ukija kushtukanisha kwenye wakibarara
bamba utibembe usha kwenye pombe zangu mama haya tuende leo nokanga ukitende unatawa utoi mambo ya kisa
itibamba itibembe.